Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, ku rubuga rwa internet ni kuri VOA yacu akadomo.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
A dream, baby, hold me tight.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkuko mumaze kubimenyera ku cyumweru n'umunsi twahariye imyidagaduro, urubyiruko ndetse no kugerageza kubafasha kuruhuka neza mugihe muri musoza weekend yanyu. Iyo ndirimbo ni indirimbo Vazi, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara cyane muri muzika nyarwanda. Nawe nta wundi ni Beni Mugisha, uzwi cyane nka The Ben, akaba ariwe mutumirwa wacu w'uyu munsi. Nyuma yuko asohoye iyi ndirimbo Vazi, araza kuyituganiraho ndetse tugaruke no ku rugendo rwe rwa muzika. The Ben, ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze kandi.
Yego. The Ben, iyi ndirimbo turimo kumva Vazi, umaze iminsi itarenga 10 uyisohoye. Ni indirimbo imaze gukundwa cyane, haba mu bayumva ku maradiyo yabo ndetse no ku rubuga rwa YouTube, dore ko imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Mbere na mbere, wakiriye gute uko abantu bakiriye indirimbo yawe?
Urakoze cyane. Nakiriye neza cyane uburyo abantu bakiriye Vazi. Bigaragaza ko abantu bakiri kumwe na The Ben kuva ku ntunduro. Nabyakiriye neza kandi bihora ku mutima nk'uko murambivuga.
Vazi muri iyi ndirimbo ni indirimbo iri mu njyana ya Zouk, ni indirimbo waririmbye mu ndimi eshatu zose, unavangamo ururimi rw'Igifaransa abantu batari bamenyereye ko uririmbamo. Ubikora wifuzaga kugera kuki?
Ni ya mpamvu yo kwagura muziki. Twaje kumenya ko tujya tubona amakoment aza kuri indirimbo zacu z'abantu bari muri za Mortani, bari muri Martini, abari muri za mu bihugu mu by'ukuri bivuga Igifaransa byinshi. Ukabona umuntu yanditse nka commentaire arakubwira ati iyi ndirimbo ni nziza nubwo ntumva ibyo muvuga, kandi akabyandika mu Gifaransa. Byagiye bigaruka rero inshuro nyinshi mu ndirimbo zitandukanye za Habibi, za Nacyadutanya. Noneho nza kugira icyo cyifuzo kuva kera, ndavuga ndi ngomba gukora indirimbo mu by'ukuri abantu bose, isi yose iyiyumvamo kandi bumva ururimi ruririmbitse muri iyo ndirimbo. So ndashima Imana rero ko nabigezeho.
Hanyuma muri Vazi, ubutumwa ugerageza gutanga ni ubutumwa nyabakibene.
Vazi ni indirimbo igaragaza cyangwa se indikanamo amagambo y'urukundo cyangwa se umukobwa abwira umuhungu, umuhungu abwira umukobwa, bakundana bari mu bihe byabo by'urukundo. So ni indirimbo rero nagerageje gukorera n'ubundi abafana ariko bari mu rukundo vyase birumvikana. So ndirimbo itanga message y'abantu bakundana mu byukuri bisanzwe nk'uko nsanzwe mbiririmba.
Hari abashobora kwibaza niba ubwo butumwa ari ubwawe.
ubutumwa buba kenshi ari bushobora kuba ubwawe bw'umuhanzi ku giti cye, bushobora kuba ubwa inspiration wenda yakuye ahandi, bushobora no kuba mu by'ukuri ibintu biba bisanzwe kuko akunda uvuga uti ubuzima bwa buri munsi. So ntabwo mu by'ukuri navuga ko ari ubwanjye, usibye ko nta nabihakana cyane.
Ndabizi icyo ni ikibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika baza kugarukaho cyane. Ariko The Ben usohoye indirimbo Vazi, nyuma y'izindi ndirimbo wasohoye muri uyu mwaka zigera hafi kurenye, ni ibintu ahanini abantu batamenyereye cyane cyangwa se batabaziho cyane ko musohora indirimbo nyinshi icyarimwe, n'iki cyabibateye?
Ariko uyu mwaka watangiye mfite intego nkurikije uburyo Kinyarwanda wagiye uzamuka, ariko tugasa nk'aho tugira ahantu tugasa nk'aho tugendera kuri pace imwe cyangwa se umuvuduko umwe runaka, bigatuma wenda tuta blowing ngo wenda umuziki Kinyarwanda ube umuziki wa Afurika. So uyu mwaka utangira rero niyumvishaho umutwaro, ndavuga ni ngomba kugira icyo nkora, of course hamwe n'abandi bahanzi bagenzi banjye bazabigenderaho, tugasohora indirimbo nyinshi zishoboka kandi nziza mu gihe gitoya, kugira ngo mu by'ukuri kuko ukurikiranye usanga abafana bahora bashaka kwishima, bahora bashaka kubyina, bahora banyotewe. So n'iki kintu cyatumye ntekereza gukora indirimbo zirenze izo nakoraga mu gihe gitoya.
Ibindi bidasanzwe muri iyi ndirimbo wasohoye Vazi ni uko kenshi abantu bari bamenyereye ko musohora indirimbo mu buryo bw'amajwi hanyuma video mukaza kuzikoraho nyuma, ariko mu ndirimbo Vazi wayisohoye mu majwi n'amashusho icyarimwe. Ibi hari isomo waba warakuye mu zindi wagiye usohora ku buryo ryatumye uvuga ngo noneho reka mbisohorere icyarimwe?
Nibaza ko umuhanzi wese yifuza kuba yabisohora icyarimwe, ariko edi ngira ngo ukuri ni uko hajya habaye ikintu nakwita nk'imbogamizi, ukaba wasohora indirimbo ukaba wabona ko igihe cy'indirimbo kigeze misohoke, ariko ukabona ko wenda utari tayari yo kuba wahita usohora na video yawe. Ariko icyifuzo cya buri muhanzi nuko ni nako byahoze nuko usohora ibintu icyarimwe. Urugero rwa hafi naguhana, nasohoye indirimbo yitwa Roho yanjye, nyisohora ndi mu ndege ndi kujya i Kigali, ndi kujya mu rugo iwacu. Noneho bituma ngeze mu rugo mba bizi nkora akazi gatandukanye, bituma indirimbo mu by'ukuri isa nkaho isaza, ntaragaruka intahango nyishutinge cyangwa se nyikorere amashusho. Ubwo rero nabyo byarangiye nta mashusho. So bijya bibaho ko birangira mu by'ukuri udakoze indirimbo bidasohokeye igihe, ariko icyifuzo cya buri muhanzi ni uko bisohokera igihe. Ndashima Imana nuko nabigezeho nanone.
The Ben, mfite abakunzi bawe benshi, abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza, ariko mbere yuko mfungura amatelefoni yacu, The Ben, umaze gusohora indirimbo Vazi, hari indirimbo nyinshi umaze gusohora muri uyu mwaka. The Ben ahagaze ate muri iki gihe?
The Ben navuga ko ahagaze neza cyane, nta gwende ringe ugomba kubyivugaho, ariko nkurikije statistics zigaragara kuri ngira ngo ejo nanasharinze Google YouTube stats z'ikizi wacu, The Ben ahagaze neza kandi on the top. So ndabyishimira, kandi mu by'ukuri icyo nababwira kintu uko ibiri imbere nibyo byiza kurushaho. So ndumva ariko navuga
iyi ndirimbo nanone amashusho yayo yatunganyijwe n'umuproducer uzwi cyane mu Rwanda, uyu ni Lick Lick. Hari icyo wamuvugaho?
Lick Lick namuvugaho ibintu byinshi cyane kuko iki adahari sinza aho njewe naba ndi sinza aho wenda na mugenzi wanje media bari kuko adufata adu turakorana nawe twembi irikingira ngadahari nibaza ko n'umuzinyarwanda waba ntazi sinzi sinakubesha aho waburi so biki n'umuntu ashimira kuva ku ndundu y'umutima wanje kandi Imana imumugisha.
Urakoze cyane The Ben kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Reka duhere kuri Ganza wiriwe neza. Ganza uranyumva?
Ego waramwiriwe neza etikema.
Uri hehe?
Ego ndi Kigali Kicukiro.
Ikibazo cyawe?
Ego ndamukiriza yakuba umutumire.
Yarakumva.
Ego mahoro neza The Ben. Ego nashaka anime ntati fuzo sinari ariko je nashaka ndamukeze. Ego umuririmbyi turamukunda cyane arabizi neza nakomereza ingaho.
Ndakunda nayo cyane.
Urakoze Ganza. Reka dufate na Hussein wirwe neza. Uri hehe?
Ni Kanombe.
Ikibazo cyawe?
Deben.
Yes, Hussein.
Ha, umuraho. Muraho
ndaza. Ndagusuza cyane nani.
Ndagusimira ku kazi yakoze kuva ku mase.
Ya, wenda kumva uri inshuti nyanshuti uhereye ku maso ku maso.
Useni utubabare telefone yawe ntago turimo kukumva neza. Utubabare turagerageza twongere twumve ko twakumva neza ariko reka tube dufashe undi mu yego
nange kumubaza nange kukubaza
yego ba nyarutsa
nange kumubaza nimba afite umukunzi natubwire.
Urakoze Hussein, icyo kibazo mukanya ndaha Beni umwanya agisubize. Deo mwirwe neza? Uri hehe? Na mahoro mu Burundi. Uvuze?
Mahoro.
Deo, bazi ikibazo arakumva kuko dufite abantu benshi kuri telefone.
Nakakumubaza ingoma yakoranye na MB Data yo mu Burundi. Kandi ndakimukene n'umuntu cyane kumubona kubera turamukunda cyane hano mu Burundi kabisa Deben kiramene.
Urakoze Deo The Ben. Ngo mu Burundi barakwemera kandi baragutegereje.
Ndabakunda cyane kandi nzabasura soni.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tuzamure iyi ndirimbo gatoya hanyuma turagaruka twakira ibindi bibazo.
Kisa bwanje rubavu rwanje nukuri nareme dori kirere kira tuje kukawiyo wino mama tujaho batazi wowe mbura umuno tunge singi kama wemo fat
ati kiganza nundekure shema yabatoye Changewe Doruko wangize Dokureva Nisetsa Gizabu siri chasha Nukuri Nareme Wowe Bura Umuno tune
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Iyo ni indirimbo naremeye nayo ni y'umuhanzi The Ben. The Ben indirimbo naremeye nayo ni indirimbo ikunzwe cyane mu Rwanda. Ubutumwa bwayo uyikora warugamije iki?
Naremeye nayisohoye maze gusohora igihe gito maze gusohora indirimbo yitwa Fine Girl. Bango yisohora mu byukuri ingamije ko ari indirimbo ijya guhangana n'amasoko mpuzamahanga muri za West Africa n'ahandi. Rero mu rwego rwo kutasa nkaho nibagiwe abantu banjye cyangwa se abantu b'iwacu, mpita ntekereza indirimbo yitwa Nareme. Nareme ni indirimbo nifite kera, nayanditse muri 2015 mpita nkuyibika ngira ngo nibaza ko ari Imana inagufasha, ariyo ubika ikintu ugasanga igihe gisohore icyo gihe gikwiriye cyo kugira ngo gisohoke. So nibwo rero natekereje kwitanza na Naremeye izari indirimbo mu by'ukuri ikora ku mitima y'abantu kandi yanditse neza. Nibaza ko iri mu ndirimbo nanditse nkavuga nishimye cyane kuba nanditse iyo ndirimbo. Ariko mu by'ukuri nayikoze target mvuga ni ino ni indirimbo ni y'abafana b'Abanyarwanda b'Abarundi, abantu bose bumva ururimi tuvuga.
Urakoze cyane. Kuri telefone dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Eliezer wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cyawe
The Ben ashaka kumubaza agereranyije mu bihe yari ari mu Rwanda umuziki we no mu gihe agiriye muri Amerika agatangira kuhaba, niki mu by'ukuri abona cyahindutse yaba gutera imbere k'umuziki we cyangwa se urwego yari ariho abona rwarakomeje kuba nubwo yari ariho akiri mu Rwanda, cyangwa se kuba yaragiye kuba muri Amerika hari icyo byamugejejeho cyane akabona urwego rwe bazamutse cyane?
Eliezer nkubaza akabazo nanjye. Nanjye nkubaza akabazo mbere y'uko agusubiza.
Yego.
Uramukurikira indirimbo asohora urazikurikira?
Ndamukurikira.
Wowe ubona hari icyahindutse?
Wenda njyewe kugira ngo mpite mbona ko wenda hari icyahindutse cyane, ubwo mba mbibajije mu rwego rw'ubushobozi.
Wowe nk'umukiriya agurishaho cyangwa se aha ubutumwa bwe, ubona hari icyahindutse?
Okay, yewe ku bwanjye urabona yaragiye kure.
Ariko yagiye kure ntago bivuze ko indirimbo ze utazikurikira.
Ndazikurikira ariko nanone urebye dusabana cyane. Yego, ubu ngubu ni izo mbuga nkoranyambaga nyine, ariko ubundi imbere akiri mu Rwanda twaranamurebaga cyane, twabaga turi kumwe ubundi. Ariko ni byiza, icyahindutse cyo mbona yego, uturirimbo twiza cyane, ariko nyine twaramubuze, ntago twakabaye turi kumwe cyane mu Rwanda tukajya.
Okay, reka The Ben subiza Eliezer ngo bakabaye bifuza ko bajya bakubona kenshi.
Kandi ni ukuri, nibyo nteganya, nibyo bizabaho. ikibazo cye ngerageje kugisubiza kugira ngo ananyurwe. Imyaka ishize kuva mvuye kuba nje hano nje muri gahunda z'ishuri n'ibindi, hashize imyaka myinshi ituma umuntu wewe wese niyo yabataje hano, niyo yaba yajya mu kigo cy'abaturanyi, hashize imyaka myinshi ituma umuntu ahinduka, ndetse n'ibyo akora bihinduka bikaba byiza kurushaho, cyane cyane umuntu ushaka gutera imbere. So nibaza ko icyo kintu cyabayeho nanjye, asuko naje hano ngira ngo nibaza ko niyo nguma iki Kigali mu rugo nabwo byari kuba byiza nanone. Nibaza ko ari just ni impamvu y'imyaka, uko umuntu akura, uko umuntu atera imbere, uko umuntu ashaka gukora ibintu byiza hejuru y'ibyo yakoze. So nibaza ko hari cyahindutse cyane kamera, ariko atari uko naje hano gusa, nibaza ko byari no guhinduka ndi no mu Rwanda, ni imyaka gusa yagiye izamo ituma abantu bakura batera imbere.
Urakoze. Reka dufate na Laura wirwe neza. Uri hehe?
Ndi mu nkambi Mahama, mu murenge wa Mahama, ntara y'Iburasirazuba.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye cya mbere, nashaka kubaza yuko yabasekanya nko kuzi na mu Rwanda. Igihe nacyo imaze kabisa ziratuzezera cyane, nk'indirimbo afite imaze nk'ukwezi yitwa Ndaje kabisa, irabikora hano mu Rwanda kabisa cyane kabisa, barayikunda cyane abantu benshi. Ubwo namubwiye ko yakomereza kabisa, umuziki we turawukunda cyane kabisa, komereza turamukunda cyane kabisa.
Okay, urakoze cyane. The Ben ngo komerezaho, uwo ni umurundi wahungiye mu Rwanda, agwa magari mu nkambi ya Mahama.
Ndaje nayo ndayimutuye cyane, ndaje n'indirimbo nkunda, ishobora kuba iyo ndirimbo nkunda kurusha izindi ngira ngo.
Indirimbo Ndaje, nk'uko umukunzi w'Ijwi rya Amerika ndetse na The Ben abivuze, reka tubareke muyumve gatoya, hanyuma tugaruke twakira ibindi bibazo biva mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
My phone can't keep up.
Battery life.
Mami wanje ndaje wese ungirira neza, girira neza, ni kenshi cyane satana ngota ari kimbabazi zawe ziruta byose, dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka, pfukamye imbere yawe uraho.
Iyo ni indirimbo Ndaje, ni umuhanzi The Ben, akaba ari nawe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga cyanone. The Ben, iyi ndirimbo irimo n'ubutumwa bw'Imana, hari abakunze kwibaza ese kuvanga indirimbo umuntu yakwita ko ari z'abisi, hanyuma noneho ugatandukira nanone ukajya mu z'Imana, ese kubikora cyangwa se kuzandika kugira iyo inspiration biroroshye?
Biroroshye, reka mbanze nsobanure kino. Njye ntabwo nemera ko hari indirimbo z'isi ngo habeho n'indirimbo z'Imana, ahubwo nemera ko hari indirimbo zifasha abantu hakaba ari indirimbo zimbaza imana cyangwa ziramya imana rero nkanje rero bitewe n'ahantu nturuka cyangwa se na n'umuryango mvukamo mfite background ya gikirisitu ndu umuntu waririmbye mu makorali ndu umuntu mubyeyi umbyara n'umupasteri so ari ikintu kindimo nibaza ko niyo ndirimbye nkandaje mba numva mbaye njyewe cyane kurusha uko wenda wananyumva muri vazi kuko mbasa nk'usubiye ku isoko ryo gusenga imana cyangwa se ryo kuramya imana so biroro biranyorohera rero kuko bimfata umwanya gusa wo gusenga nkasaba imana kima inspiration nyira cyane cyane ko indirimbo ziramya imana ni indirimbo urasenga gusa imana ikakwandikamo indirimbo ku mutima indirimbo rero nk'uko nabivuze kare ni indirimbo nkunda cyane cyane bitewe n'ukuntu ni indirimbo nakoze nsa nk'uyitura mama yahoraga nsaba nkora indirimbo y'imana nawe azumva kuko izindi ndirimbo zanjye kenshi ntabwo ajya agira umwanya wo kuzumva kuko wenda abari kumva radiyo za gikirisitu z'iwacu mu Rwanda so rero nibwo natekereje vazi izi ari indirimbo nziza ifasha abantu benshi biranantungura kuko abantu benshi barayikunda birenze urugero
urakoze cyane The Band kuri telefone dufite abandi bakunze b'ijwi rya Amerika Claude Wirwe Claude uranyumva uri hehe
inani ni mugihugu cya Zambia
ni amahoro
Zambia turashima umutekano
yego ari kugerageza uzamura ijwi ryawe ikibazo cyawe
nari kumva bavugira ati genda mu gihugu cya Zambia ngo ariko ndi mu Burundi
yego
agiye kurondera ubuzima
ikibazo
ari cyane rero uko mutama bebe ndagukunda akindi ndirimbo ziwe na bibi dushika ku mutima cyane 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 iyo ndirimbo ndaje
urakoze cyane
abimenye kandi muga yaragiye yarahoze nta kigenda indirimbo zaje aba mutu bari bugituma akagizara turamubona kiza kuko turi mu kigero
igituma
atakizara sohora uturirimbo
tubaze Beni igituma atagisohora indirimbo
atagikunda gusohora indirimbo cyane akiri
ariko ahubwo ubanza udakurikira neza kuko muri uyu mwaka wonyine amaze gusohora hafi indirimbo zigera kurenye niba atareja ok birumvikana ariko The Ben hari icyo wabwira Claude ni umurundi uba mu gihugu cya Zambia uvuga ko agukunda kandi yifuza ko warushaho gusohora indirimbo
namubwira ngira ngo hari uburyo bworoshye bwo gukurikirana Ben n'ibyo yasohoye hari YouTube akoze subscription kuri YouTube yanjye ngenda yabona ibintu bishyashya biza kuko ngerageje gusohora ibintu almost every buri kwezi so nibaza ko rero twazaguma in touch muri ubwo buryo kandi azishimye
Claude urakoze cyane udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Zambia
bariyo kandi benshi turimo ndababwira
urakoze reka dufate na Axel wirwe neza Axel uranyuva Axel ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko The Ben usibye gusohora indirimbo nyinshi ibintu maze gukora muri uyu mwaka hari n'ibitaramo umaze iminsi ukora icyanyuma ndibaza ko ari igitaramo mpuzamahanga kiswe cyangwa se muri festival ya One Africa Music wakoreye mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutumirwa mu bitaramo nk'ibyo bivuze iki kuri wowe ese hari ibindi bitaramo nanone uteganya muri uyu mwaka
urakoze bivuze ikintu kinini cyane ndetse kuko bisa nk'aho biha agaciro umuziki ukora uva mu Rwanda igihe cyari kinini aho usanga ibitaramo nk'ibyo bikomeye bihuza abahanzi b'ibihangange b'abanyafurika ndetse n'ahandi bahurira hamwe ugasanga mu by'ukuri igihugu cyacu ntabwo kibaye represented ariko ku nshuro ya mbere One African Fest yatekereje ku gihugu cyacu itekereza ku muziki wacu akaba inako nahageze so nkabanzonya nuko gukora ikindi cyabo bakora igitaramo kimeze nk'ikizenguruka isi yose bafite ikindi kizaba muri Dubai mu kwa 11 ikindi cyaraye kibaye muri UK London ijoro ryashize so icyo cya Dubai nzaba ndimo nacyo nzaba ndimo ibyo kuri ni ibintu bishimishije kandi n'ibindi bitaramo ngira ngo mfite biri imbere ntago biraba confirmed nibyo muri Australia maybe iwacu mu Rwanda ndetse na Canada nibigenda bifunguka bibi unfolding anga za tuzanye no tubimenya twese
hanyuma kugira ngo abantu bamenye agaciro k'ibitaramo nk'ibyo bya One Africa Music nk'urugero abahanzi muhuriramo nabo n'abahanzi bahe ese ku mugabane wa Afrika aho bahanzi bafashwe gute bari kuyihe ntera
ngira ngo One African Fest nicyo gitaramo cya mbere kinini gihuza abahanzi b'Abanyafurika bivuze ngo umuhanzi wese w'igihangange watekereza abarimo nuvuga ngo ndavuga duhereye kuri ba Burna Boy, Wizkid, Davido, Tiwa Savage, Yemi Alade hanyuma rero biterwa n'igihugu bagiyemo nubu ngubu igihe baherukaga hari muri New York bahita bongeramo Abanyamerika binaha harimo Ritini bashyizemo Wyclef Jean uva muri Haiti ni igitaramo mu by'ukuri gihagaze nk'icya mbere by far kurusha ibitaramo byose bitegurwa bya Afro Music so ni igitaramo mu by'ukuri cya mbere
ku muziki w'Inyarwanda bivuze iki
bivuze ikintu kinini nk'uko mbivuze haruguru ni ukuvuga ngo igihe cyari kinini cyane aho twumva ko dukeneye kuba recognized cyangwa se kumenya ko abantu at least bamenye bahagaciro ibyo dukora kuba rero One African Fest itekereza ku gihugu cyacu igatekereza ku muziki wacu nta force tubishyizemo nta zindi mbaraga ni uko hari amaso cyangwa se hari amatwi bafunguye bakavuga ati reka twumve n'abantu reka n'iki bafite so nibaza ko ari ikintu kinini kandi gikomeza gufungura imiryango itari njyewe gusa ndetse n'abandi bahanzi bashobora kuzitabira baviwacu
The Ben mu bijyanye no gufungura imiryango ibyo ari byo byose hari indirimbo uvuga ko yabaye breakthrough cyangwa se yatumye iyo miryango irushaho gufunguka kuri wowe nk'iyo ndirimbo ukesha aho ugeze ubu ngubu cyane cyane ku buryo umuziki wawe abantu hirya no hino ku isi basa nk'aho bawibonamo ni nk'iyihe
mbo bigiye bisa nk'aho bifite ibigiciro nk'urugero rwa hafi nka One African Fest impamya n'umutima wanjye ko nabaye nahamagawemo kubera Fine Girl Fine Girl ni indirimbo nasohoye ijya ku ma top chart yo muri Nigeria ijya ku ma top chart ya Trace Africa ni indirimbo mbese yakinwe inagaragara ahantu henshi hashoboka mfite sinabajije sinigeze nanabaza impamvu bampamagaye bananekereje ariko ntekereza ko iriya ndirimbo yabigize mu ruhare hanyuma bitekereza nko ku ndirimbo nka Habibi ntago nibaza ko Habibi nayo yafunguye imiryango ikomeye cyane cyane muri East Africa nagiye muri bitaramo mu Uganda muri bitaramo muri Kenya kubera Habibi nibaza ko Habibi kandi gitangaje nko Habibi iri mu Kinyarwanda cyinshi so hari indirimbo mu by'ukuri uvuga iti ingi koze breakthrough ya hano y'iki gice indi koze breakthrough y'iki gice nkavazi nibaza ko izakora breakthrough y'ibihugu by'Igifaransa ugenda nyine wagura gutyo mu bikaba bitandukanye ndumva ariko
urakoze The Ben reka dufata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Nyabenda wirwe neza
wirwe neza
uri hehe
okay ndi hano Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye The Ben namushimiraga cyane afite indirimbo nziza indirimbo ndanye wese indirimbo narayikunze iranshimisha The Ben ni umuntu n'umusore mwiza ndamushimira cyane gusa icyo namubaza aha aherereye muri Amerika yambwira se ahere mu mujyi wa Leta Zunze Ubumwe
The Ben
ago mu ntara ya Illinois
okay bibi murakoze cyane ndi umukunzi wawe n'uyane Nyanza ndagukunda iyo waje mu Rwanda
ndabasura vuba cyane rwose ndabasura vuba cyane rwose
urakoze Nyabenda reka dufate na Mugisha wirwe neza
we
uri hehe
ikigari mu Rwanda
ni kibazo cya
ndasho cyambe nda no kubanza ndashuje mu hanze wacu de ben
ndagusize cyane nawe barina ndumva twitirana
ni twa mugisha yime ni mugisha wa mazi
nanyi nitwa mugisha ben
yego ni byiza cyane nagirange ikintu cyane numva ni ukumushimira de ben kuko nk'uturirimbo twiza tugezaho nka twebwe urubyiruko usanga tudukunde cyane nk'akaririmbo nk'akarira akaririmbo habibi wahoze muvugaho akariya ndagakunda cyane icyo namusaba ni ugukomerezaho mubaza ese nkatwe urubyiruko nk'umuntu waba ushaka kwinjira muri muzika afite iyo mpano yagenda gute kugira ngo ayishyire mu bikorwa ni icyo kibazo nari mfite.
Urakoze Mugisha the Ben. Ari inama wagira uwo mukunzi wa
inama namugira ngira ngo nta yindi n'ugukomeza akabikunda nimba byumvamo kuko hari n'abayimubwiye uko abizi ikindi ndashaka gufungura nafunguye studio hano ngira ngo edi ushobora kuba byumvishe yitwa Rock Hill Entertainment ni studio ya nasinyishije n'umuhanzi wa mbere muha indirimbo zwi cyane yitwa Akabanga y'umuhanzi wa Shafi so ni studio nshaka ko extending cyangwa kuzana no mu Rwanda akagira abandi abana b'impano nkabo bayinjiramo abana badafite ubushobozi ariko bafite impano nka bakayijyamo bagakora indirimbo bagatera imbere bakaba bihanganye so nibaza ko nawe nimba koko talent hari byanze bikunze bizamugeraho.
Urakoze Mugisha ubwo butumwa bwa Ben ndibaza ko ubwumvishije umunsi yageze mu Rwanda ndibaza kuzabumwe mu bazashobora kungukira kuri uwo mushinga we wa studio ye the Ben mukanya warutubwiye ko indirimbo Fine Girl ni indirimbo mu byukuri ufata nk'imwe yatumye ushobora kurushaho kumenyekana cyane cyane mu bihugu biri hanze ya Afrika y'Uburasirazuba reka mu masegonda make twumvisha bumva Radio Ijwi rya Amerika indirimbo Fine Girl hanyuma tugaruke twakira ibindi bibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika Fine Girl by the Ben. It's crispy the drama guy. Oh, no, no.
And Prada, you say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me a chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's sweet like a bumble. Oh, can I come to your condo? Fine girl, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty and get the money. Fine girl, dance for daddy. Come shake for daddy. You can come with the shorty and get the money.
Radio Ijwi rya Amerika iyo ni indirimbo Fine Girl ni indirimbo y'umuhanzi The Ben. The Ben ni mu magambo make tubwire kuri iyi indirimbo cyatumye uyandika hanyuma uburyo yakiriwe wabifashe ute.
Fine Girl nayanditse muri kuri ari inspiration ziza kubera kubera mudu ya party like naye nditsenze ndi mu kintu cya mudu cyo kwishima nta kintu runaka nagendeyeho ariko none ngerageza gukora ikintu gituma gitandukanye n'ibyo nsanzwe nkora kiri bugere kure ariko kiri bugere ka kantu nanone kagaruka kavuga ati nk'urugero nko kuvuga ati umwana w'igikondo indirimbo niza ari icyongereza yose umuntu umunyamahanga akayumva yagera hana kumva ngo umwana w'igikondo azibaza ngo umwana w'igikondo bivuze iki cyangwa se igikondo ni hehe so numvaga nashyiramo akantu kagaragaza kavuga ku Rwanda cyangwa kavuga uwo ndi we hanyuma bikaba byiza kurushaho so ni ndirimbo by'uko inanditse nshya ukora indirimbo nyine ya Paris ndirimbo y'ikirori ariko nyine nshyiramo na ka identity k'umuntu k'uwo ndi we kwa
kandi igikondo ni naho utuye
igikondo niho natuye bwa mbere
niho wakuriye
niho nakuriye ya
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika Emmanuel wiriwe
Mwiriwe neza
uri hehe
Okay umerere mu Rwanda ndo munyamusanze ariko ndi gukora muri Nyamasheke ubu
ntara y'uburengerazuba
mbere na mbere nishe mu ntara y'uburengerazuba mbere na mbere nishimiye The Ben kwa mwamutuzaniye fati voru mande mu numero big up
The Ben ngo big up
no ewa nishimiye kuba nagira nta kibazo nshobora kuba namubaza ikibazo cyanjye kiragira kiti ese ko muzika nyarwanda tubona kenshi idakunze gutera imbere ugereranyije na biriya bihugu byo muri Nigeria ziraza Tanzania ni igiki nkawe nk'umuhanzi umaze kuba kumenyekana cyane ashobora gukorera abandi bahanzi bakizamuka b'abanyarwanda kugira ngo umuziki nyarwanda we ube wabasha kugera ahantu ugera mu ruhando mpuzamahanga
Emmanuel guma kuri telefoni The Ben wasubiza icyo kibazo cye
na mumara impungenge mubwira ko turi mu nzira nziza irusha mbere nibaza ko na buri mwaka tugenda dutera imbere kurusha uko twari tumeze umwaka ushize so kuri iyi nshuro rero nibaza ko turi mu nzira nziza nibyo by'ibyo twavugaga byo gutumirwa mu bitaramo bikomeye ngira ngo sinzi mba rubizi nabaye nominated muri Afrima Award ziri muri award za mbere zitanga ibihembo ku Banyafurika ibi ni ibintu bigenda biba uko imyaka igenda iza ngira ngo imyaka ibiri ishize media yari mu bapresenters mu bantu ba President Award ari ukuntu isi igenda irekonesa ibintu dukora niyo nzira pe ikintu tutakwirengagiza turacyari abaturage bakeya compare kuri ibyo bihugu ari kuvuga Nigeria ifite miliyoni z'abaturage zijya muri magana Kenya Tanzania ni muri mirongo turacyari bakeya compare to them ahubwo ngira ngo nibaza ko turi gukora neza no kubarusha ukoresheje ikinyejana ukoresheje ijanisha ubona ko turi gukora neza kubarusha
mu bahanzi b'abanyarwanda bamaze nanone nk'uko ari ubivuze kugaragara cyane umuntu yanakwibutsa umuhanzi nka Bravan watsindiye igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa Emmanuel hari ikindi wifuza kubaza mbere y'uko nkurekura
kandi kabazo kamwe k'amatsiko nabaza The Ben ngo ese uko bamwe tuhomba ngariga muri Amerika abandi ndetse twiga nimba kuko ari byo bavuga ngo ashobora kuba yiga muri Amerika na muziki ye n'abantu bashobora kuba zimubangamira mu buzima bwe bwo kuba yatera imbere muri muzika cyane yego arazi cyane arafunze turamwemera twese ariko nyine nawe afite byinshi byo kuba yakora kugira ngo akurikije umuziki we abe yarenga hari nonaha nawe yamamare no kwita abe yanarenga cyane abo icyamubare gikomeye ni iki nko kuri we ashobora kuba abona cyaba nk'imbogamizi bituma kenshi wenda nawe gusa umuziki nyarwanda ukomeza kuba abenshi baravuga ngo kubera ko baririmba muri roko rengweji ngo niyo mpamvu umuziki udashobora kuba watera imbere ariko nyine nkawe nicyo ashobora kuba yakora kugira ngo na wa mwana uri hasi uri kuzamuka utazi ngo abe yamufasha nawe yazamuka ni igiki yakora
urakoze Emmanuel The Ben mu magambo make cyane hanyuma dufata abantu
nari mbivuze mu kanya mvuga ni niduhozaho yukunda ikintu uhozaho then iyo uhojejeho ukora ikintu cyiza niko nibaza hanyuma nta kintu cyabangamira talent wakwiga wakora akazi wakora ibintu byo byose ariko ntago nta kintu wacyabangamira tala cyangwa se impano cyeretwe ku giti cyawe wabishaje.
Urakoze cyane. Kuri telefone dufite na Jackson. Wiriwe Jackson?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi muri Uganda Fort Portal.
Ikibazo cyane
inzira y'umwanya nemera nkavugana na JB ndamukunda cyane yese kuryo budafatika rwose ndamukunda birenze birenze
arakumva
JB
yinda kumva cyane
uraho brother
uraho neza
big up
urakoze cyane urakoze cyane
munanye ngukunda kubicane ngukunda kubicane mana imana ishimwe kuba mama wawe yarahabaye akatubyarira The Ben aho ari niba ari kumva radio imana imwe umugisha rwose
urakoze cyane imana imwe umugisha cyane nanjye
nishimye ndagukunda ndagukunda ku buryo burenze uko yemera.
Jackson ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 24. Bana Sebeni nukuri warakoze kuza kuri inosi y'Imana warakoze cyane.
Nukuri urakoze cyane Jackson Imana iguhe umugisha cyane.
Mfite ibibazo bibiri nshaka kukubaza rero. So waba ukundana na Princess Priscilla?
Hoya Priscilla ni nka mushiki wanjye ntabwo dukundana.
Hanyuma se basi uzarongora ryari?
Icyo kibazo reka gisubize gutya. Ubundi nkunda kubwira nkunda kusubiza kino kibazo muri ubu buryo. Umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka, bivuze ngo igihe kigeze ntabwo ushobora kugisimbuka. So kugeza kuri ntabwo ndamenya ngo ni ryari, ariko Imana igihe Imana ikigeze buriya ntabwo ushobora kugisimbuka.
Hanyuma umukobwa bita Kalisa Karasiro wa umuzi
w'umuhanzi kazi ndamukunda rimba neza
wazamba bariye bukabye ugakora nawe indirimbo batuka amajwi yanyu ahuye byabigwamo neza mana bikuzuza nk'amagana 200 ku ijana hari niko nabivuga.
Nuko bipanga rwose nta kibazo, ntugire ikibazo tuzabigerageza.
Muzadukorera indirimbo muri kumwe mana nuko tuzishima pe.
Nukuri tuzabigerageza.
Jackson urakoze cyane. Aho ngaho Fort Portal ubadusuhurize kuko dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika benshi nabo bifuza kugira ibyo babaza The Ben. Urakoze cyane Jackson kandi ugire icyumweru cyiza.
Yego namwe murakoze cyane kandi abanyarwanda bagira umunsi mwiza mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana.
Nawe ati ijwi rya Amerika. Reka dufate na Fred Wirwe. Fred uranyuva?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Ndi Nyamirambo Kigali.
Ikibazo cyawe?
Na The Ben turamukunda cyane.
Urakumva?
Kandi nawe rwose arabizi ko tumukunda. Sawa, ikibazo nashaka kumubaza reka ndase ku ntego, nashaka ko ari nako hari abahanzi barimo baraza bashyashya bazamuka harimo nk'uwitwa Gisupusupu.
Yitwa Nsengiyumva? Ntabwo yitwa Gisupusupu.
Nsengiyumva. Nashaka kumubaza The Ben, ni gute afata Nsengiyumva nka Gisupusupu? Ni gute we amufata? Akandi kabazo, urabona ko The Ben ni nk'ari kumwe na Medi. Iyo uvuze The Ben direct utumva Medi. Sinzi nimba ariko bimeze, njye ni kumwita Mbyumva. Iyo The Ben anjemo hahita haza direct Medi. Ni gute gisa nk'ari kimwe, ni gute afata Medi, ni gute mbese amubona mu ruhando rwa muzika? Murakoze cyane
The Ben.
Okay, ku kibazo cya mbere ngira ngo navuge nti Nsengiyumva ni za story ngira ngo twajyaga twiga tukiri abana za Cinderella cyangwa se umuntu uturuka, umuntu ufite story nk'iya Nsengiyumva nziza kuriya n'impano itangaje kuriya birashimisha kubona iterambere rye. Nta kintu kishimisha nko kubona iterambere rya Nsengiyumva. Mba proud nubwo ntabasha kubimubwira iyo mbonye ibintu ibikorwa bye aho yaririmbye uburyo yitwaye hari umugisha muri inyuma bikora ku mutima. So Nsengiyumva navuga ko mukunda kandi ndi proud ye kimwe n'abanyarwanda bose dukunda Nsengiyumva bitewe n'ukuntu afite na story mu by'ukuri ikurikirana n'ibikorwa bye ya background. Hanyuma haza Meddy Meddy na mugezanya gutya ibi navuga ko Meddy njye na Meddy kimeze nk'impanga kimeze nk'abantu babyawe n'umubyeyi umwe tuza turi impanga ngo umubyeyi rero mugereranya n'abanyarwanda hanyuma ubwo twe tubabana abanyarwanda baratubyaye batubyarira rimwe mu by'ukuri urukundo impanga zigira nibaza ko urukundo tugirana na Meddy. Meddy she's like ameze nk'umuvandimwe wanjye nkuko bivuze umugenzi wanjye yuvuze the Ben utawumva na Medaje yuvuze Meddy utawumva the Ben aje muno niko byahoze. Ndibuka kera turi twize gukora igihembo cya Rwanda ya tugitsindira amajwi angana tujya muri South Africa ngira ngo abantu barabyibuka. Byatunguye abantu buryo twageze amajwi angana tukajya muri South Africa tugatwara igihembo kimwe ngira ngo nsimba mu byibuka. Ariko icyo mvuga ni kimwe, Meddy na The Ben they are brothers and ntago bizigira bihinduka.
Urakoze cyane Freddy uranyuzwe
kamiko nyine
nyarutsa.
Kuno nuko kari hanze y'umuziki gatoya urabona ko mu Rwanda twagize ikibazo cy'ubukene bana urabona bafunze umupaka bamaze gufunga umupaka. Okay, ntago wabanda ko bafunze ku complete urabona ko nta bintu nta bicuruzwa biza mu Rwanda nkuko byakaba bivaza Uganda. Nashaka kubaza The Ben ntiyabonye nk'akari akantu kabaye mu gihugu ni gute abicisha mu muziki we akavugira nk'abanyarwanda. Harimo abanyarwanda benshi bagize ikibazo cyo kwambuka ibintu nk'ibyo ngibyo, ni gute yabicisha mu muziki we akavugira abanyarwanda?
The Ben hari icyo wabivugaho hanyuma dufata undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika.
Kugira icyo mbivugaho nyarango sinzi kuko ndi umuntu wizera cyane imikore ya leta yacu. So nibaza ko ikintu nk'icyo ntabwo nagitaho umwanya kuko nzi ko ari ababishinzwe bari kubikora neza kandi babikorera kuri gahunda. So sinjya mbasha gutinda aho hantu kuko nzi ko dufite abantu b'abahanga kandi bazi icyo bakora. Ndikundi kuvuga kuri leta yacu. So nibaza ko ariko nagisubiza.
Urakoze Fred, urakoze The Ben. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Rukundo Wirwe.
Wirwe
uri hehe?
Muri Kenya.
Na mahoro?
Mahoro meza cyane kabisa.
Kibazo cyane.
Okay, The Ben nashaka kumubaza. Okay, ajaza gari ndemvuka Burundi ntategekanya kuzashika Burundi gukorera concert mumbari bicho ama ndaga kumubaza kinyi
The Ben.
Burundi ndahatekereza cyane kuwakora concert mu bihe bizaza mu by'ukuri byanze bikunze nzahakora igitaramo. Mubihe bizaza.
Ndatekanya kuzagaruka muri Kenya umutaha wari uhari sinzi kutekanya kuzagaruka.
Kenya naho nshobora kuhagaruka mu gihe cya vuba sindamenye igihe ariko ibintu byanjye nkunda kubishyira habona iyo nzi ko ndi bujya ahantu abantu bayimenya mbere y'igihe. So ntacyo uzabibona nawe rwose hamwe n'abandi ariko nzaza.
Urakoze.
Okay.
Rukundo i Nairobi muri Kenya. Mu kanya gato cyane turagaruka dusoza ikiganiro The Ben agira n'ubutumwa aha abakunzi indirimbo Lose Control ya The Ben.
Monster Records. There goes my baby, my baby. There is no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, I'm better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Lose Control, ni indirimbo yaririmbwe n'abahanzi The Band ndetse afatanyije na Meddy. Uyu mubano wanyu no gukorana no kuba inshuti nibyo uriya mukunzi w'Ijwi ry'Amerika yagarukagaho. Mukora indirimbo Lose Control The Band, mwifuzaga kugera kuki wowe na mugenzi wawe Meddy?
Kifuza gushira imbaraga hamwe. Hari hashize igihe kinini tudakora indirimbo na Meddy. Ngira ngo indirimbo twaherukaga yari Ndi Uwi Kigali, n'indi ndirimbo ya gospel twakoze kera. Nkuko nabivuze, Meddy twahereye kera, kuko Meddy buriya twanararirimbanye muri korali, turi abana, turirimba muri za Sunday schools, na dufite nawe na group y'abaririmbyi y'abana. We go way, way back. So, naherukaga iyo ndirimbo ya kera y'Imana ya gospel twakoze nyuma tonya guhira muri Ndi Uwi Kigali, kandi Ndi Uwi Kigali twayivuriyemo n'abandi bagenzi bacu na Kate Kavuyo. So, ino ndirimbo rero ni indirimbo isa nkaho yari yarasabwe n'abantu benshi. Rero dushyira imbaraga hamwe dukora indirimbo yitwa Lose Control. Ibaho rwose, abantu barayikunda.
The Ben, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ariko ku bakunzi bawe niki bakwiye gutegereza mu gihe cyavu?
Navuga ko bashonje bahishiwe, nubwo vaziri hanze, nubwo bari kubyina ndaje, bari kuririmba indirimbo zitandukanye nka Nareme, ariko nibaza ko hari byinshi muri tank yanjye, nimba ariko navuga hari ibintu byinshi muri tank ntarasohora, kandi uyu mwaka bigomba gusohoka. Icyo niyemeje ni ukubashimisha no guhora mbashimisha, niko navuga. Nicyo kintu niyemeje uyu mwaka, kandi vuba ndasohora indirimbo nshyashya.
The Ben, umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara muri muzika nyarwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire, uganirize abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ndetse n'abakunzi bawe. Wakoze cyane.
Urakoze cyane.
Ngushimire, hanyuma nshimire na engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Limasi Kalala. Reka tubasigire indirimbo Habib y'umuhanzi The Ben.
Imitima yahurakana